Lesson 7, Grammar Practice. Practice 1. Let's practice some commands. If you hear a singular command, make it plural. If you hear a plural command, make it singular. You'll hear the English translation first. Don't forget to repeat the correct answers. Wake up.
Amka.
Amkeni.
Stand up.
Simameni.
Simama.
Sing.
Imbeni.
Imba.
Sleep.
Lala.
Laleni.
Be quiet.
Nyamazeni.
Nyamaza.
Return.
Rudi.
Rudini.
Try.
Jaribu.
Jaribuni.
Think.
Fikirini.
Fikiri.
Continue.
Endeleeni.
Endelea.
Come.
Njoni.
Njoo.
Good job. Practice 2. Now let's practice more commands. First, you'll hear some singular affirmative commands, and you should turn them into negatives. Repeat the correct answer for practice.
Simama.
Usisimame.
Soma.
Usisome.
Imba.
Usiimbe.
Cheka.
Usicheke.
Lala.
Usilale.
Practice 3. Now let's do the same with plural forms.
Amkeni.
Msiamke.
Jaribuni.
Msijaribu.
Andikeni.
Msiandike.
Someni.
Msisome.
Njoni.
Msije.
Practice 4. Now let's practice using the future tense. You'll hear a sentence in the present or past, and you should change it to the future. You'll hear the English first to guide you. Translate your answers and repeat the Swahili for practice. The guest arrived.
Mgeni alifika.
Mgeni atafika.
The guest will arrive. The guest isn't arriving.
Mgeni hafiki.
Mgeni hatafika.
The guest won't arrive. The student is learning.
Mwanafunzi anajifunza.
Mwanafunzi atajifunza.
The student will learn. The people left the village.
Watu waliondoka kijijini.
Watu wataondoka kijijini.
The people will leave the village. The car didn't break down.
Gari halikuharibika.
Gari halitaharibika.
The car won't break down. The train is leaving.
Treni linaondoka.
Treni litaondoka.
The train will leave. Practice 5. You'll hear a question in English, followed by its translation in Swahili. Answer that question in Swahili using the cue provided. What are you eating?
Unakula nini? Mkate.
Ninakula mkate.
What will you drink?
Utakunywa nini? Maziwa.
Nitakunywa maziwa.
What do lions eat?
Simba wanakula nini? Nyama.
Simba wanakula nyama.
When will the guest come?
Mgeni atakuja lini? Wikendi.
Mgeni atakuja wikendi.
Who doesn't eat meat?
Nani hali nyama? Mimi.
Mimi sili nyama.
Which animal died?
Mnyama gani alikufa? Tembo.
Tembo alikufa.
Who didn't drink water?
Nani hakunywa maji? Alex na Ali.
Alex na Ali hawakunywa maji.
What did they drink?
Walikunywa nini? Pombe.
Walikunywa pombe.
Practice 6. Let's practice dates. Translate each of the following into Swahili using the
Mwezi wa
plus number, variety of the names of months. April 1st,
2000. Tarehe mosi mwezi wa nne mwaka elfu mbili.
September 20th, 1995.
Tarehe 20 mwezi wa 9 mwaka 1995.
February 2nd, 2006.
Tarehe 2 mwezi wa 2 mwaka 2006.
July 14, 1960.
Tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka 1960.
May 5th, 1955.
Tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka 1955.